juhudi zake na uzubutua, kwa juhudi zake na uzubutua, kuokoa Kenya ya Zambia, kuokoa Kenya ya Zambia. Mwonekano wako mchapa kazi ndadi, mwonekano wako mchapa kazi ndadi, mcha Mungu Ruto na kwambia, mcha Mungu Ruto na kwambia. Anaepiga nani sasa naona mi, anaepiga nani sasa naona mi, tunaenda vushwa vikwazo, tunaenda vushwa vikwazo. Asala, 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 tengemeo la wanyonge. Asala, 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 tengemeo la wanyonge. Asala, 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 raisi wa wanyonge. Asala, 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 raisi wa wanyonge. Asala, 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 baba wenye mbele tu. Asala, 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 baba wenye mbele tu. Asala, 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 weni mkombozi wetu. Asala, 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 weni mkombozi wetu. Imekuwa dhahiri sasa kipo wazi eti, mwana wane Kenya tumeamua, mwana wane Kenya tumeamua. Kila pembe Ruto kanogea kisani, kila pembe Ruto kanogea kisani, kakumbuka sana wanyonge, kakumbuka sana wanyonge. Tulionekana watu wa ovyo mami, tulionekana watu wa ovyo mami, sasa tunaenda kudhaminishwa, sasa tunaenda kudhaminishwa. Baba yetu asla, tupo nyuma yako, baba yetu asla, tupo nyuma yako, tunakufa na we wa Kenya si, tunakufa na we wa Kenya si. Asala, 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 tengemeo la wanyonge. Asala, 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 tengemeo la wanyonge. Asala, 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 raisi wa wanyonge. Asala, 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 raisi wa wanyonge. Asala, 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 baba wenye mbele tu. Asala, 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 baba wenye mbele tu. Asala, 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 weni mkombozi wetu. Asala, 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 weni mkombozi wetu. Tuchangamkeni wa Kenya, naombeni tuchangamkeni, 2022 tumchague, 2022 tumchague. Raisi wa wanyonge, mama mboga mami, raisi wa wanyonge, mama mboga mami. Boda boda naenda kudhaminiwa, boda boda naenda kudhaminiwa. Mwana inji sasa wakawaida oo, mwana inji sasa wakawaida oo. Raisi wetu aslam kombosi, raisi wetu aslam kombosi. Tena na minimi mikulu lazima we, tena na minimi mikulu lazima we. Na vilo kufa Kenya tuafufua, na vilo kufa kenyu tafufua. Asola, 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 tenge miola wanyonge. Asola, 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 tenge miola wanyonge. Asola, 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 raisi wa wanyonge. Asola, 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 raisi wa wanyonge. Asola, 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 baba wenye beletu. Asola, 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 baba wenye beletu. Asola, 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 weni mkombozi wetu. Asola, 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 weni mkombozi wetu. Kianani, baby, mama yangu na mama. Mtu wa chini, rais wa kuunganisha taifa, rais wa kabila zote, rais mpendo watu, rais mwenye hofu ya Mungu, rais mchapa kazi, hapo.